suke mangfake izaza angeke usangithinta mina ngifani nokujaba yakhepha izaka bonke umuntu uyambuka mangiphethe itheke siyaphoza siyashutha ungathi sama-2K mangfake izaza angeke usangithinta mina ngifani nokujaba yakhepha izaka masingathanda
Masnatanda.